usiofu mimi ni wako, mali yako, peke yako. Twendele kupendana, twendele kupendana, twendele kupendana, tutenganishwe na kiyama. Twendele kupendana, twendele kupendana, twendele kupendana, tutenganishwe na kiyama.
Nakuhitaji, mpenzi wangu nakuhitaji.
Unaniita?
Nakuhitaji, mpenzi wangu nakuhitaji.
Unaniita?
Isaga wengugule.
Anguisa.
Isaga wengugule.
Anguisa.
Isaga wengugule.
Anguisa.
Isaga wengugule. Njoo kwangu, utachotaka nitakupa.
Utanipa?
Njoo kwangu, utachotaka nitakupa.
Raja Marichal, MJ Production.